Yamde joy wittore ke mitaji sapo e joy kibaruji mode e fulfilde commune Omar Hama Janga to dodande studio Kalangu nani ko e majji. Ende habaruji gondi na njano ngarta hande subano ne wiani nimbe pelle murtube be gomnanti Mali nanguno kemedido kambe woni ko yofa gam hebde yofude sumaile sise kambe bi lady France biyetedo Sophie Pretorona on nanam jofol pelle murtube be nimbe mu ko sabanto der Sahel ko Ibrahim Yayabi nani ardade der wakati fitinaji dum woni koro batu nyalande ittanande leyde adunaru ko janginobe ko batu mum wada hande don der leydi meden Niger nani yewtere meden pindina hande haltana na ere jukugol ir hen gole gaddo sede fewre jukete ko nanto der yewtere meden pindina kor jamirta ma yarno kalinom ilundera subako der habaruji gondi no jano ngarta wi ko watto nimbe pelle murtube kemedido kambe woni ko yofa ton Mali dum du der lawol hebde yofude bi leydi Mali biyetedo Soumaïla Cissé kambe bi leydi France biyetedo Sophie Pretorona mo pelle murtube dilli dinno em jofal nimbe pelle murtube be do wonui no wodi chadale ko waddanta har denago yerno Ibrahim Yaya mo international crisis group fedde darandine denagu famminere Moktar Hamadou
il a des informations
no wadi halaji gonadi no kali chaka himbe no wi'e ko gomnati leydi Mali e fedde bombe wonde no hippito himbe der chakantarare Mali kali poti do jofol Soumaïla Cissé e hokkitibe himbe bombe tawabe uddade der kasu leydi Mali wonder majjum wi'obe dimma bombe jofetebe bendan no kame dido wobbe du no bi'a be kame dido e jeego deni Allah wadi halaji di tabbiti to arrengal leydi Mali kessalgal heban yarude yeso gollem orde pelle bombe beedu beltoto de bombe keme dido na keme dido e jeegom be jofama dum du no wawi beedude sembe bononde der cekantrari leede Sahel edu dum mettinan du fa handen orgal sogeji leydi France wombe no ballira leydi Mali har ko darata joddinol hakkilo fukki
sa no bonne partie de ces jihadistes libérés
e mecen tedde doni Sophie Pretorona bi leydi France diwta kenana illu nogay e nay leru décembre dubu jinaaji didi e sappo e jeegom to endan gawo sobbirde Mali non ni bien du favori joni bi leydi Mali Peter Soumaïla Cissé diwta kenana illu nogay e joleru mars dubu jinaaji didi e nogay tawdi o tawa kena der gadal propaganda ko deputeɓe to endan région Tombouctou soɓɓirde nayorade yannange leydi Mali nangude sappo e jeenayi yaade lasomun e jeɗɗi duɓu jinaaji ɗiɗi e nogay non woni ko fedde Sawara sukaaɓe ummatore région tawa gaɗi yiilaaru nder commune uji département ji konni e Madawa Kerol e leydi Nigeria koro majjum ndu woni wadde tindi yaade to sukaaɓe ummatore ɓe nokkuje ɓe nder nafakka tawaɗo gollidol hakkunde e soogeji nder rafi keƴoran ndenago tawaɗo dow keeri kettine nane ko Abdourachid Zakou hoorejo fedde Sawara sukaaɓe ummatore tawa famini Idrissa Adam
wakati fu ibe kippite himbe no diwte no bi'e se cede jobama ko diwtabe be jofe iba jabadu fa hande njakka e himbe cakantaraare den himbe cakantaraare de du ko limin ko illa futuro wadi to fa weta juude mabbe galana ni e berde mabbe hakkiloji mabbe pukkata ko basedda bane do wadi haaju wurtade ya Yasin non wawa wurti dundu sabi ko min gadidi sukabe ummatore cakantaraare den joda hali gandarude no wadi ko be ballira mosol rafike joron hakkilu fukki ngo hebum min jadi dum policebe garde national en lamibe cakantarare den e modibbe gam famdinde sukabe ummatore de nafaka wattude jungo mosola hebum be gade nimin du adi nangande sogeji cakantarare den ko watta mosol on
hebum
ardangal wakati fitinaji kambe battane mo dum woni koro hala nyalande ittanande leydi adunaru gam janginobe ko batumum wada don der leydi meden Niger handem yerinina ardida pelle janginobe der leydi Niger e Yasin o wiri rafi denagu e nyaw coronavirus kanjum waddi faddune der jande Aliyo Samna nani ko famini Nafisa Adam Sirfodomay.
De filla rafika joron hakkilo fukkingu mabbol jangirde e perol himbe daramani to dum fama ko cukabe jangobe dubbe kan en du bawa joodi jangi kan janginobe ben hekko dum en kan en du dilli del fillani rafika joro hakkilu fukkingo godu min gi'i nokkuje to janginobe gombara dum du sabi ko janginobe beno kula bawa joodade de en dadi ni fa handen der kulle gaddude jangirde de mabba do der leedi meden no wodi filla nyaw coronavirus era um denne ni de en dadi kulle de fudu no limte der ko woni no hele sembe jande chukabe do enden der leedi meden sembe hala batu gudu handen holli sembe mo janginobe kana hokkere chaka himbe e der golle mu
dans la société dans la communauté éducative
mbiani bitado indatu Haruna Sanusi o surbajo no jango lycée Isa Korombe kanko wari idabe o der lawol chubaki surbabe burdo wadde le Niger ko wada asawe jabbido do der nyame o yehon dudo inde leddi mede Niger ko chubaki burdo wadde gado tedo tan kotono leddi Benin ono janga tana der sud to viste classe terminale nani ko famini Michel Deji domaju
ko imi welti sanne hanne dalila kebol nokkure de metittin kinto du ko watta mi heba bawde esemme ko yaha do inne leydi Niger der chuba kiji cekti toydi din gado teedi caka leede mede ko itane du ujina didi laso go jande annal hisabu iko nanni titta kan no woni imi wada amma neddo deno der ir jandeji di e do wawa wiude ne o wawa nat tewtero do luga dewte jangetede jangude dewte edu no walliran neo igina jande mu nyanya du fa hanne der kalul dengal fransire kan fo e binnul mu
ede metien tede duni faawade nyon bi en ano der filla tewtugol burde wadde ko filla jangugol dewte dun ni ko wadote ledde Yasin bi en ano labi tati dun wodi ko dartana no sukabe rewbe jangube be dubi 18 yade no gay enay nani bien sukabe ummatore hese sene don nata der labi politique do der leddi meden Niger yerno docteur Gambo Elagi Sani jong andal do fi politique wiridum o wi natol be sukabe ummatore politique kesum wadi ko partiji kesi mabbitama der mu Mustafa Maman Sani zander nani ko wiido
la jeune assemble
kabe ummatore handen acci filla wallirde himbe politique chube kan en tan be daro be jodo ibe dara dum du sabi ko kambe ko mabbe handen be nati teful nukuji idum hiodu handen sanne der dereji himbe partiji politique wonben tefo nukuji den andan rafi do tanaki e yottinde aadi ko himbe parti politique ji di andan gadanno denno dum dum waddi ko sukabe ummatore de ko en pirti handen be pini be bi be accataake gada kambe du sukabe ummatore de dum hokkide sembe natude tewtewru dum andan partiji politique kesi idu gadaadi din kan en du kokki sukabe ummatore de sembe ko nata chuba kiji din anda be nata du be tefana ko e mabbe ko nafata
kawrital sendikaaji gollobe golle njamdi iranium be ayir e somayir laso e jeddi leru september jabbido to enda arlit non der talkur mabbe no be bindi be burtini be bi be jamrami e yeruno gollobe somayir nawni be der golle be ittira ko kokka taka do enda akkeji muyam kettine nane ko Ousmane Abdul Karim secrétaire général syndicat biyetteɗo Centramine famine Ousmane Oumarou
ya beaucoup de
bandiraɓe amin dubbe ittama gollal gan nawnake sanne der golle den du ille hitane dubi ujunadi e sappo e joyi fedde amin de ardibe hawju gollirde de enden durwi yami ko watta dum fondita caka himbe no watta ko himbe funafu gam majjundu wadi min balliri fa handen naral hebo caka bandiraɓe amin hanabe ittede gollal ben he ardibe hawju company somayir on min gadi dum du der hitane dubi ujunadi didi e sappo e joyi e der hitane dubi ujunadi didi e sappo e jeetati wakkati be ittanno himbe min durwi du fa handen ko watta de na ko hebu der gollirde den enden gan nafaka amin no min fu yaadu yeso fu du company somayir hebi gollobe be nangi ko yaadu yeso du hebi dum famtinaki to amin fa abadadu dum wawa famtinade gan noy watta dalila bononda wadi ko hana der herare fa neddo mayi der bononda ka de mayde neddo o wartire bolum gan welnude berde himbe leydi France
Paris
woroji departement ji belle yara duddi region motila beri ndiam nyami du en fa wadi bibbe wuro hewbe gonana no jara ndiyele beeli dum do no wodi ko waddanta dum en har cellal balli mabbe yeronino mamma abdou secrétaire général sarousi kawji da filla ndiam jartedam mo département on famminere o wi bibbe wuro ben kanana hojide labi ko moƴƴinta ndiyan ɗan fande maɓɓe yarde ɗan. Nani ko wi Seydi Abdou windi tan do maj
diyele noon ƴuwoje faa to woɗɗi gara ɗo to amin, e kadi en du faa hannden no woodi diyele beeli piiliiɗe cakantarare amin de. Jarɗe diyele ɗe du huunde noon ko waawi waddani himɓe saɗornam harko darata callal, ngam to ɗe pedditoyta ɗe gara laaɓa ɓe bubbi tuuni fu kam fuu e safareeji gattaaɗi nder gese ngam warude koowoɗe e ko nanndi titta. Diyele ɗe ni no mbaawi gaddani himɓe koléra, ñaw gilngu kunnoowu koyngal e ñaw gita en. Ndenne himɓe kakkilo nde no nawtoro diyele ɗe, de tilsi e nawtorooɗe du to sey ɓe gatta safaare ko war ɓiɓɓe ñawuuji naane ɓe bawñina diyan ɗan ɓe ceku.
Nder laawol ni yewtereeji ɗi min mboowi wadda ndeni ɗum woni filla yidde sukaaɓe ummaatoore ɗo enda nder leydi meeɗen Niger. Hannden on naatana kettinooɗon biyeteeɗo Faisal duuɓi sappo e tati wonanimo, o jiya kena to endan birnin gawre région Dosso.
Ndan Faisal duuɓi an sappo e tati, nde miɗo woɗi duuɓi laso e ɗiɗi laso e tati, ndem fuddanta yaha to surbaaɓe ngam wakkati mum mi anti jannde an lise miɗo woɗi bakka, nde miɗo woɗi duuɓi waran jaa e joyi nden mi dewlata ngam wakkati mum tawi miɗo woɗi golla an mi anti jannde an fu. Mi woɗi mbawɗe ko wallata deka inna an e bam an.
Haala sukaab ummatore sigilanomo studio Kalangu.
Hey banna no gonɗa, ko wani habaruji on?
Subhanallahi bannirawo warjoɗo haala nan.
Alhamdulillahi tunda mai ɗan kira woodi ko wonde ɓerna an ko jimmi mi haalanma dow majjum.
Wai in ko heɓi himɓe bangerde en no
keñi mi ƴoye lumo nden loore faaba faaba ɗon nanmi reɓe ɗiɗigo iɓe kira goto on moɗon batana higo makko ɓi ko dabbo loktorojo iɗon dogge nden leñol e himɓe kureere.
Inna lillahi hunde o wela banon nanol.
Hannono nami dahirde maɓɓe innira on yiɗi iko golle loktoroɓe mo alta, kanjum waɗi himɓe kureere e leñol iɓe doggamo illa wurtaki ñawgungu COVID-19.
Hannda himɓe nanga hulugo loktoroɓe
kulon ñawgungu COVID-19 kanjum waɗi himɓe gari iɓe doggaɓe enɓe yamɗa iɓenɓe magataɓe fuu.
Nonnon banndiraawo, seeda en kawdiri ko'e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayiɗi himɓe imma ñawgun en, nden tan non ketten kisen imma maggu.
Innira e ñaño fuu no tawaymo immo woya mo ñaamata mo yahata gollel.
Ɗum ɗo yo anninoore noon de studio Kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Sey ngarten e yewtere meɗen pindinol neɗɗo fuu tefuɗo wadde seede fewrejo dow ɓi leydi ko gesa mum kalyol mum ma ɓaade mum teeta jomum no wawi nangede kasu duuɓi ɗiɗi yaade joyi, woɗi du jukke du kondam buuɗi ujunaji nayi yaade ujunaji lasoji ɗiɗi yeru no maymuna goze ɗum woni kiitotoɗo goto famminiri. Woodi o holli du e wiide ko jomum kasu mum no wawi yottade fay duuɓi nogaji.
Seede naade goɗɗo dow fewre kaw woni salaade haalude goonga ɗi leydi tuumaaɗo, de ni no laatanima ketto leñol naa gañoma jaha yeeso juuju fenanoydemo ngam waɗandemo gacce maane ittudemo nder filla gacce gaɗaaɗo on. Seede fewreejo si ɗiɗi woodi, seede fewreejo dow fii kiite kamɓe seeda naade fewre dow filla himɓe naa luumaaku, seede fewreejo to suudu seri'a woni filla gese kamɓe kooƴol ñamaaleeji naa yoɓugol muuɗum. Deni on gaɗani ɓi leydi seeda fewrejo faa ɗum saabane kemo teetol gesa makko naa kaliyol makko tawi de oɗon anni ko kanko jeyi halal, amma ngam seede maaɗa waɗi ko o fenana aɗa waawi nanŋeede kaso duuɓi ɗiɗi naa joyi jukkeɗa buuɗi ujunaaji nayi yahde capanɗe nayi. Ndenne no haani gaɗa laasaabu mawɗo dow filla waɗde seede gese en luɓaaki, naani ko on ceedeke go neɗɗo nyalmike goɗɗo ceede kaalon goonga tan de'ito.
Jukkugol iri hen gole waɗante neɗɗo kokkaaɗo ceede ko waɗi seede fewrejo maane biyaaɗo no hokkete goɗɗum.
Neɗɗo ceediiɗo huunde feerejo caggal de hokkanon ceede ɗum ɗon no tawa nder hunde ko yi'ete geenaari, maane goɗɗo wi'ande on ceede ne keɗum no hokkay on goɗɗum de heɓaama nder majjum aɗa waawi nanŋeede duuɓi ɗiɗi yahde laso kaso.
Neɗɗo penanaaɗon sakko no woodi laawol tewtude hakke mum na
goonga ya, nde ni gaɗanaaɗo seeda fewrejo on har ko
darta filla talki seria tawi jomu wadi kasu nane goddum halkani dun der majjo ginanda fu horkire no way tokkidade on do majjo juju on nanga on banyano gonnati cede nangodon kasu du konda chagal mudum penanado on no way yade jantoyde mojjintinane bo bonnana dun don non juju on no way jukkudo on sanne
dawon tokki baruji meden tili kirtanto jamhirti